find maze niko round napiga maround peke yangu nabambisha marai nabambika mtaani kuna raha mabanati wamengara pendo pusha mamboi wanatisha wamengara sharp shooter kwa umoja wanawika Easter number 1 tupe tena kama Easter time twister kwa mababu kwa vilabu wamekubali wadhi Madrid hiki tena ni free nipe tano kwa sababu kila mdi ameangri nipe tano kwa sababu kila mdi kila mdi ameangri nimewasha nare Bambisha brudani wako wengi outside ndi magari ya kifahari yanabishana kuna raha nona raha fanya imo kichelewa shauri yako kuonga na mashauri sio muda sare yeti wako nao jo yule pale mperemu atakufili yule mwari akikisha meangri kukupa la free mtoto wa kiume pole pole fanya mambo mtoto wa kiume pole pole fanya mambo fanya mambo fanya mambo nimewashanare na mashauri
kwa kumare
shoni kisasa turenda
chali na mamanzi
kwenye pari na tendenze
kwani sisi ni mabeshte
kwani sisi ni mabeshte
kwani sisi ni mabeshte
kwani sisi ni mabeshte I say karibia karibia kwenye dance floor cheki boy under the club my fans yenye wana flow please don't be left behind kubamba ni beza usio so bila shaka nitakushow the way you gonna roll kwenye